Attention, please. Attention, please.
Speed car, top of summer tire. Just plastic Benz, yo, my main tire is blah blah. Zawas in the mana sana stuna. Come on, come on, wanna yo for everyone. My sicka, booty take me and boo. Waka roga is silly, cause you do. All of us say my cute kid was a duo. Jos begu bora itakuwa nina hustle na pako nye watati na wajaza ngoma nyingi zede mp3 Tongwe move my boss J Marado storm of fake achana nao nye wataka ukini usi kunchukia sioni banki kwa chiata ukiwanga mini melala siwe mwenye ndia unakeshi divez na josa chentu na waso meshe siyo beef kweli mtuku sande umbuwa na nyeshe
kato speed na kazana na mtachonga tu sana zina muda na wabumba siwa skin kitu kana na mtakona tu sana nikwe mala tena shupa kabado speed na kazana na mtachonga tu sana zina muda na wabumba siwa skin kitu kana na mtakona tu sana nikwe mala tena shupa.
Ladies and gentlemen, here's the gorilla Mr. King Kong, just hold my hand and let's get it on. Ukweli ukweli tu, uongo uongo tu, bado tunagaza, bado tunafanya true. Yeah, msichoke mnongerea, mola na wasikia na siwezi kupotea. Sauti yangu kali zenu wote afadhali, babu zaidi ya inspector na wachenga kamuntari. Mwenye zari la mtende, kibenzi ya walimwende, kibenzi ya watoto kama vire peremende. Love kosa ni mliofanya kazi na mimi, wanasema mimbaya ina wengia akilini. Vipo kila mahali na kilanishi mistari, bado mnabishana kati yenu nani mkali. Siri bizu vaya ila najua ado yangu wewe na sababu Chidibenz yuko juu zaidi wewe.
Kato speed na kazana na mtachonga tu sana, zina muda na wabumba, siwa skim kitu kana na mtakonda tu sana, nikwe mala tena shupa. Kato speed na kazana na mtachonga tu sana, zina muda na wabumba, siwa skim kitu kana na mtakonda tu sana, nikwe mala tena shupa.
Mwana dae slam kama twanga, chati ya juu na panda, siachi mpaka kele weke mesha funga mkanda. Nataka vipi nije kwenu na fimbo au na roho ya upole tena katika upendo. Walitaka mvua sana, mleta mafuriko, paga watia kicha, nanyesha manza mwisho. Kigambo nino ilala pini mpaka kesho. Seko shamba wangalie wametomi machi. Ni nani aliye na majeraha yasiyo na sababu? Wewe mtu mbaya usimvizie mtu mwema utapata tabu. Ni nani anaweza kushika pepo kwa kiganja au nani anaweza funga maji kwenye kanga? Hii ni kwata, chukulia mbele tembea. Nini naongea? Seto mbea rosa umia idio. Nakupa dhabu mene mene magu ya wendebe nebo. Shuke jasho tere tere gwanda lowe tepe tepe.
Kabado speed na kazana na mtachonga tu sana, zina muda na wabumba, siwa skim kitu kana na mtakonda tu sana, nikwe mala tena shupa. Kabado speed na kazana na mtachonga tu sana, zina muda na wabumba, siwa skim kitu kana na mtakonda tu sana, nikwe mala tena shupa.
Shia Dar es Salaam. Wameka Tongwe Records.